Panoti panga sifti ineyo ndi gifti mulemekezeke chauta chisumphiwa mulengalenga amene mudalenga zoto lapasi ndila kumwamba inanananananai ee andi adiwe ine ndi defia bila defia ee adiwe tinkweze chautai atama ndike ee tinkweze mulungu mulemekezeke
Chano mbuye wanga chandi dabwisa Amandi sentira nyengo zanga zonse zicha Amandi yosapaza na kundiga balero Eanto sakuru pidira lero akugoma Chikondi chano cha imisa mutu satana Anyumba kutigwera nkutuluka amoyo Amutu amene muna mulenga ndijolinga Asasa mwalira inu yomusa naloli Apitiriza ni kutichitira zoguma Apata like bafubike njisa imbabe Akuta manda gule mekeza zinaranu Akutipa inu yo ine yoni nafira
Tinkweze cha utai Ata mandike Tinkweze mulungu Mule mekeze ke Tinkweze cha utai Ata mandike Tinkweze mulungu Mule mekeze ke
Paliye na kusewera ndi Yehova Kumutenga ngati nsiwe ni waho Yehova na watu maapite kunenithi Iwa sentanjira alikutali sisi Mbale wangachera kutu undimvese Yehova kakumudwa za kozo nsezipa Uka mufuse yonazo mweyada ziona Ankuyo wa Yehova umaposa na mundwe Tembe nuka lero ntawika dalipo Okwira nchito ya Yehova mwona moyo Akango kuia iwe wakumwambayo Manya kuita mpanga iwe uza ziona
Tinkweze cha utai Ata mandike Tinkweze mulungu Mulemekeze ke Tinkweze cha utai Ata mandike Tinkweze mulungu Mulemekeze ke Cha gugugugu utai Umakala pompo inusi musunta Cha gugugugu utai Mumatijesa chakunye feri kukuta
Zakuta mandani chauta Zale mikisa inu Yehova Nizakula milani chisundi Yeti ya nipatire
Tinkweze chauta Ata mandike Tinkweze mulungu Mulemekeze ke Tinkweze chauta Ata mandike
www.gorencdtower.com